Yeah.
The monster beats.
Yes.
On deck.
I had to share my story though. It's just part of it, part of my story. Yeah. Need Danny Johnny C, Captain or Caesar.
Scoop.com.
Chino chaka zina yanga mwizi wa bwino bwino 2009 na kumanya slap D. Palezi menzi freestyle ina na maji. Tachinja na mabaz back to back na bagai. Slap at yotela halivela mushe. Ile kuona so nafakamo na chimwela. Halichaya approach tachinja na manamba. Anatinifu na bantu baso bali na hanga. Same day tagwira breakpoint. Halichaya invite itaenda breakpoint. Back to back mafeva yambo pwela nambo chiringa na crew apo tupi ambo diela 2010 first single ya choka manati kachokela kutika mtu kokosa kokosa kosa tour after tour weze kutauta na bapango nkara shua apo nishisini sala na pama chat hine na BJ became best friends tika punda duambe po ninshitange namo hit makers we brought koko liko nikuti kweni kalibo fika popa z show after show tinaiba na na bet PJ atisia pena benzo lila bati mukati bako nduela wantu bwetu bwetu Johnny C this up Johnny C na sila I had to laugh and mourn my friend Fajam records apa ina nisaina sunga mbele chevo kuati apa ina ina Mahiti mungale mopenda Maficha mungale mopenda Baby Bay ali proud of me Hali uza baby J I love your destiny Signing off Captain Johnny C
The monster beats on deck
Remember where you got it from Zetscoop.com